Kiss.
Jada.
Swag.
My Benzi, Weezy, Missy, me dance on me.
Me give thanks cause you took me from the streets. Took me pon your house, give me something to eat. Me so grateful how you care about me. Me so grateful that you really love me. And now that you're ready for me to take it to marriage with me, gotta remind you that I can't leave the hustle, you know it's in me.
Maisha yangu na yachua ni hidi utani familia.
Cheza, pata potea, kukupa moyo, kama jaribio langu la mwisho. Na cheza, pata potea, kukupa moyo, kama jaribio langu la mwisho. Niwe mwanaume wa maisha yako, niwe mwanaume wa maisha yako. Sana jenga, funisa mwenga, namswaki mapu.